c'est la cible. Conflit que Dieu aussi.
They call me leader of the hills.
My death is upon me. What we say, Alcantara, Cali, Yao, be maestro. Cabro, ye chamba, chao, chiki, formula, ye dentro. It's going down, hold it down, choke a ghetto. Club game, come a twin tower, cinchin a capeto. Unes apartment is cars, good musician, I'm a cheese. That's a kama, how na frau, keep your picture, say man di. Ufa nandai wa toto mta, wana skill is a killer ring. You know what happened when my band wali bonita kwenye rimi. No love, no stress, no love, no stress. Niko to 40, no fame, niko to 40, no fast. Yani kama Harry Potter, beba moto kwenye gobet. Pige mchela, funa mshukuru, wana na good luck goes bet. Slate nguvu container, kili kisoda. Staki flowers, kosi unyauka siku moja. Zarabu mzungu toilet paper, kutwa na tembia na mafia. Weze lewa msoile na voshika kuchambia na maji. Afuko rosho zikitema, tunapuwa na kina jinga. Na bebes nikibwena, katna ngoa kwenye Tinder. Sina beef na toto boost, sina beef na toto juice. Sina beef na toto na juu wa downtown ipo juu. Malume ndo best, bada Professor JJ Mona Langa. Skills za msafiri, kondo faridi kupanda. Top 10 iwe dead alive na tia nanga. My rappers walobaka, keep it bold, motherfucker. Namjua mwanangu alikuwa na pesa, akapata mwanamke na wakaachana kisa pesa. Wakati ana pesa tulilia shida katuteta. Kupata jealous tulipata hasira kusaka pesa tukazipata. Mapenzi mjini vijana wanavamia kutoa mikasa. Kwa ndugu sifike skuzi mikasa si afonga. Utafanya kazi afu na ringi utakata. Singi mwanao apate margarini na bata. Najua unachukia galacha. Aya tumunafiku thalafa. Kinkuta site kama Babylon tadata. Mjini sonekani nimejichimbia tabata. Kila kitu fake watu wanafoji mpaka rasta. Hafwa tunamuda tushe msau konki master. Of course exposure nimepata bada kufuka mipaka. Majengo tumambone mpaka bichi kwa Kinshaka. Zapata wana wengi kwa madili unasecure. Hafu ndo hao hao demu wako anachetua. Siku pesa ikikata utaona mdomo na bedua. Teza pata uchizu rudi mtani unapekua. Yeah we rising to the top kalos. Boys na Mr. Chicks. Wanangu wote conscious. So my tayas, so my things. Apna bebe nza kutosho. Tona sneaker tu za pink. Soza uzuru adesin tebo. Suri kuna wakwa sink.
Ukijua kuna pesa mbazo msani wana imagine. Msani wana imagine. Ili kutoboa huku mdini watu shika mbaka najis. Shika mbaka najis.
Wene nchoma kama mkuking kumbuka Godzilla. Siku meleta chuki na kakangu kiu chila. Ngoja nkaze labe tapota mzungu kayang killer. Mana penzi ya bongo movie. Yani drama mpaka thriller. Nchi ya mama squeeze watoto wanadeka. Faitoto wanacheka di wapopo wanapeta. Nasikia kuna wasani umepewa mkopo wakasepa. Mana mziki ya ukwalipa taka mkoko kaskwepa. Za kwangu vitendo kama James Gayo Kingo. Kwanza kaa chini halfway sabu hit single. Na seti trend na seti bazi wezi kimo. Kila shuti imos tumi nguvu kama chino.
Chino wanapeta.